na na na, call me BYT.
Ken on the beat.
Nikicheki shepu, ilo jicho kinyangalia. Natamani nikusifu, sina cha cha kuongea. Nakufungulia dunia, oh baby. Tukaishi mimi nawe, I'm ready. Kukaa mbali nawe siwezi, naona kama umenilora kwenye safari ya mapenzi. Peke yangu naogopa, nikuimbie nyimbo gani? Kuchikuchi otae, basi sokea kifuani, kisha baby na ulale. Yani kama mtoto, umechanganya moyo wangu. Mana unakuwaza wewe tu, baby, baby, baby. I just said I love you. Kinyonga mwenda pole, umetembea kwenye moyo wangu. Nachotaka tuwe wote, mana wendo wa ndoto zangu. Ukidondoka nguo kote, mana wendo mboni yangu. Na kama sifa za mapenzi, basi ngoja ni kumwagie. Umenidekeza kishenzi, bebu sije nyachanilie. Acha nikwambie mpenzi, yani chako ndo chamie. Na kusema uwezi, basi baby watambie. Nikuimbie nyimbo gani? Kuchikuchi otae, basi sokea kifuani, kisha baby na ulale. Yani kama mtoto, umechanganya moyo wangu. Mano na kuwaza wewe tu, oh, ah, baby, 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 yeah. I just said I love you. I love you. Yeah, I can't shake a red button.